Radio Veritas. Your Catholic Connection.
Sesweng ke nna somedebo benti morago fela ga ura ene eno wa ya bo somedebo nngwe mo go lona letsatsi leno la gompieno jaana bagaetsotlheng dumelang ya Aforika Borwa yotlhe le fela le lefatshe lotlhe le fela ka kakaretso wa motlase thatwa ga Mokwena o goroga jaana mo go lona letsatsi leno la gompieno jaana a ke bua ka ga thulaganyo ya letsemeng go fitlhela fa lefa ure e tlhebele ga se thobaloko mo e leng gore ra nentse re tsweletse ka kwano wa le gona go ka go chesa monate ka mogore ka kgonang ka teng re simolola ka gore what a weekend re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa le godimong motsatsing ke e beng gore mo mafelong ano a beke re di simolole ka the Archdiocese ya mono Johannesburg e ne e le gore le bona bomme ba kemolo e senang sekodi ya ga mme Maria ba tshwere night vigil kgotsa yona tebelo e ne e le gore e ne ntse tsweletse ka ntlhang ya fa e le e le gore ke ba bone ka kwa cathedrale gona mono Johannesburg bosigo botlhe le fela ba le mo tebelong ya bo e ne e leng gore mo letsatsing le le latelang e letsatsi la maabane re bua ka ga the Archdiocese ya Pretoria Mankgegetha kgotsa Jonathan mo e ne e le gore boididi jwa makatoliki a mantsi a farologaneng ba nentse ba le gona ka koa ebile go ne go na le baeng ba e ne e le gore ga se makatoliki fela ba rata go ka bona gore re bua ka eng fa re bua ka ga tlhatlosetso ya motsadi wa rona kwa le godimong so tlheletse ba ne ba di simolola ka benediction go be go tla rosary ya rona mo mekgatlhong yotlhe le fela a e leng gore jane e setseng tse e farologane mme ebileng go nna fela jalo mo e leng gore wa itse gore ke eng tla bontse re tsweletse le gona go ka go bolelela gore go ne ntse go diragalang dibeke di ka nna mmalwa tse di fetileng baporista ba rona ba maoblitz ba ne ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi mme ebile le mo go yona le mo go ona ngwaga ona wa ke bua ka kgwedi ya diphalane a kgwedi ya diphalane re keteka dingwaga gape-gape di ka nna kgolo a le mabedi tsa bo baporista ba rona ba ma-stigmatin Father Patrick Rakeketsi ke ne le gore re tla ba re buisana le ene re lebile fa re bua ka the stigmatin kgotsa the founder ya ma stigmatin re bua ka ga St. Gaspar Betoni re bua ka ga manga nna ntse o se reditseng sone seteišene seno ro go golagana le ene mo nakong e sa fediseng pelo nna ntse o se reditseng o reditse lekgotlakgaso wa la kerekeng katoliking radio veritas ke sone seteišene se o se reditseng ga jaana thato wa ga Mokwena ke nna yono ke antle ke boneng le batho ba le bantsi ke ba raya kereya go monate go nna mo katoliki go monate go nna mo katoliki wena nantso re ditse o tla utlwa dinthlatso tlhele fela.
The never to be missed golfing experience of a lifetime has arrived. Radio Veritas is hosting its second annual Golf Day on the 4th of October 2016. To make your bookings, contact Mahadi Buthelezi on 011-663-4700 or 083-992-0387.
Blessed are you who stand beside us as we enter new ventures, for our failures will be outweighed by the times we surprise ourselves and you. Blessed are those who forget my disability of the body and see the shape of my soul and strength of my mind. Blessed are those who love me just as I am without wondering what I might have been like. The Muscular Dystrophy Foundation. Your support means hope. You can contact us on www.mdsa.org.za or telephone number 011-472-9703 for further information.
When I grow up, I want to be a doctor because I want to help people.
I'd like to be a firefighter. I'd like to rescue people and be a good example how to support the community.
What a child becomes is dependent on how they are raised. Abuse, neglect, and abandonment rob a child of their childhood. Joburg Child Welfare is dedicated to providing child protection services to children in the Greater Johannesburg area. They also have child care centres. To lend a helping hand, call 011-298-8500 or email fundraising at jhbchildwelfare.org.za. Joburg Child Welfare, caring for children.
Solofetso ga ke be tlhabisa ditlong ka gope jaaka o reditse sona station sa batho botlhele fela. Ke atle ke bolele batho ba le bantsi ke banaya kere o itse gore keng go monate go nna mokatoliki fa e le gore o mokatoliki one o itse e le gore ke bua kaeng fa ke re go monate go nna mokatoliki. Metsotso e ka nna somele borobedi morago fela ga ura yone eno ya bosomele bongwe, mme ebileng jaaka re setsentse ke o boleletse ke gore kere tsholofetso ga e ke be e tlhabisa ditlhonga. Ga jaana mo mogaleng re na le yo e leng gore o sutetse ka fa thoko o itse dilo tsotlhe le fela. Father Patrick Rakeketsi, yo e leng gore re na le ene mo mogaleng ga jaana e kile ya nna superior ya ma-stigmatine, mme le ga jaana re na le ene mo mogaleng. Father, tla re go amogela mo Radio Veritas. Dumela.
Dumela ra, dumela le makatoliki otlhe a Radio Veritas, a ba dumela ba botlhe.
Gone Father, re go biditseng jaana ka kwano o kile wa nna o mongwe wa o itse tsamaiso yotlhe le fela, o kile wa nna o mongwe wa the superiors tsa ma-stigmatine. Fa re bua ka stigmatine, ebile re lebeletse thata-thata moprista yo e leng gore ke ene the founder, re bua ka San Gaspar Betoni. Go simolotse ko kae go abe go diragalang e teng fela foa, re tlhalosetse tsotlhe le fela ka go ka re tlhaba botlhale.
Gona ke nnete kopano kana mokgatlho wa dintho tse ditlhano tsa ga Morena Jesu, Congregation of the Sacred Stigmata, e simolotse kwa Verona nageng ya Italy. Ka moprista Gaspar Betoni a simolola jalo letsatsi e le la bone e le ya ngwanatsele ngwageng ola wa 1816. So 4th of November 1816 ke fa Father Gaspar Betoni ka nako ya teng a ne a simolola le banna ba le babedi ba le bararo a rata gore a thuse baperesita gore ba kokoane mmogo ba thuse baperesita ka thapelo ba tlise bašwa go ba tlosa mo strateng le go ba bontsha tsela ya Modimo, mme bogolosetse nna e ne e le go ba bontsha le setsosa sa rona le thuto. A rata thuto thata gore bana ba tsene dikwele, mme ba seke ba tsena sekolo fela, ba bebe le metshameko, ba kgone go gola mo tumelong ya bona. Ke sone se a neng a se dira, mme 1816 ka 4th November ke ga a tsena mo tlong, mme mo tlong ya teng ana tsena mo go yona go ne go na le chapele fa a le kerekenyana e nnyane e neng e reile leina go thwe ke Sacred Stigmata, mme kereke ya teng e ne e le di-stigmata tsa St Francis. E ne e reiletse ka St Francis, mme ene a ba a re mo go batlhanka ba bangwe a re o seke ra nna stigmatin tsa ga St Francis, re nne stigmatin tsa ga Morena Jesu, dintho tse ditlhano tsa ga Morena Jesu. Mme ke fa a tsaya setshwantsho se segolo a se baya mo chapeleng e le setshwantsho sa sefapano le mo dintho tse tlhano tsa ga Morena Jesu mo madi a tswang teng, mme a simolola jalo mo rapela gore dintho tse di tlhanetsa morana Jesu di thuse go godisa batho mo kerekeng.
Re lebele mo ileng gore ya gone jano jana Mastigmatine ba bantsi kgotsa ga se ba bantsi jaaka e ne e le gore ya Father David yo e leng gore ya ke ene e leng gore wa ne setse ntse a leteletse ko pele gone jaanong jana o ne ntse a rotloetsa le gona go ka kopa gore ya batšha jaaka go ntse o tlhalosang gore ya Father Gaspar ene o ne ntse a rotloetsa batšha go ka tsena ke bua ka ga botshelo bono ba go ka nna moporista wa Mastigmatine. Re ke gopola mafoko a ga Father David a ne a bua gore ya o rotloetsa batšha ba le bantsi gore ba tle ba tlo go ka golagana kgotsa gona go ka joina bofada ba rona ba Mastigmatine. Fa re lebelela nomoro ya lona le ba bantsi le ba bannyane le santse ne le tlhoka baporista ba le bantsi ya ya ba nna le gore go ya ko pele lebele
mo kerekeng e katolike baporista ke batlhanka ba Modimo ba rometsweng ke morana Modimo, ka jalo ga gona nako re tla re go tletse go nna go ntse go na le tlhaelo, go nna go ntse go na le tlhoko ya gore baporesita ba nne teng. Ga se fela ba dirang ko dikhutlegong, baporesita le baitlami ke batho ba rapelang, mme ba tsamayang ka moano wa motlhomi wa kopano ka spetone. O ne a rata gore batlhanka ba gagwe ba direle kereke mo tlase ga babishopo, mme o ne a dirisa lefoko la Selatini a re in obsequium episcoporum. Ka Setswana sa rona re tla re mo tsamaisong le mo tlase ga tsamaiso ya mo bishopo. Jaanong ke ka jalo o bonang Mastigmatine a direla jalo kereke go latela gore mo bishopo mongwe le mongwe o tlhoka eng, mo re bidiwang teng re aya. Ka jalo gone jaanong morago ga dingwaga di le 200 tse re iphetse re le Mastigmatine ke gona ko re phelang teng ko lefatsheng la Italy, mme ga se gone fela go ya ko America, go ya ko Brazil, o ya ko Thailand, o ya ko Philippines, o ya ko Ivory Coast, o ya ko Tanzania, o ya ko Indonesia, o ya Bolivia, o ya Peru, o ya Chile, re tletse fa gotlhe fa, mme re ntse re dira ka tlasa moano le mongwe fela wa Gaspar Bertone go direla re le baitlami kereke ya Modimo. Mme bašwa ga re na nako eo re reng ba seke ba tsena, bašwa ba tshwanetse ba tsena nako tsotlhe, ba nne ba ntse ba le teng ba dumele go utlwa dipitso tsa bona. Mme mo Archdiocese ya Pretoria re rotloetsa batšha yalo mo diphuthegong gore ba nne ba bone ditiro tse Mastigmatine a di dirang, mme ba bone gore ama ka setswele pele go dira jalo le bona ba bona.
Okay. Ke metsotso e ka nnang soma mabedi le boraro morago fela ga ura yone eno ya bosome le bongwe. Ke go beneletse ka gona ka re buisana le Father mongwe o e leng gore ke kwa mo wa baporisa ba ba tonna, ke bua ka ga Father Patrick Rakeketsi. Father Mastigmatine, jaaka le le Mastigmatine jana le keteka ke lebelele gore mo the Archdiocese ya mono Johannesburg bo father ba ma obelitse ba ne ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi 200 years ka kwa Pietermaritzburg. Gone jaanong jana ke bofada ba Mastigmatine ba e leng gore le bona ba keteka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi 200 years le bona, go diragalang teng fela foo le gore dintlha tsotlhe le fela re beele tsona mo tafoleng jaaka re bareetsi ba le bantsi ba reditse gone jano jana ka dingwaga di ka nna kgolo a le mabedi, go diragalang mo go lona letsatsi leo?
Re ke tla ke bua kgang e kgolo e batho ba bantsi ka motlhomongwe ba sa e tlhokomeleng ba maketseng ga ba utlwa gotlhe jaanong Mastigmatine a tswa kae le bona re ne re keteka maoblate. Mme o tla gakologela gore kopano ya ga oblata le yone e simolotse kwa fora ka dingwaga tse tshwanang 1816. Go na le kgang kgolo e leng ke histori e bontsi bo sa itseng gore mobishopo ya simolotseng maoblata Eugene de Mazinot fa a ne a fiwa tlotla ke mopapa ka ngwaga wa teng, mopapa a tlotla mobishopo Mazinot ka tiro a neng a e dira ya go gasanya molaetsa o a efangele dinageng tse di dintsi. O ile a fana ka tlotla eo mo fora a efa mobishopo Eugene de Mazinot, mme ka nako e tshwanang a ba fa ko Italy a efa St Gaspar Bertone a mo fa yona le ena a re ke mokganka mo tirong ya go gasa molaetsa wa efangele. Ka jalo batho ba babedi ba ka ngwaga o tshwanang Mazinot le Gaspar Bertone ba ile ba fiwa tlotla ke mopapa ka nako ya teng gore ba dirile tiro go tlala seatla go gasa molaetsa, mme o ka re jalo re mawelana le maoblate. fela e nile fela gore Maoblake a ile atla mo Africa morwa pele ga Mastigmatine rona na le dingwa ga re le Mastigmatine le di na tsena tlhano le botlhano fela re fitlile me Maoblake yo na dingwa ga tse di ntse tsa le golo ba setse ba fitlile kwana fela ge se se golo ke gore tsalo yona ke ya ngwa ga ole mongwe ya 1816 re tsetse jalo re le Mastigmatine mmogo le Maoblake me bona bo fata ba Maoblake le bo fata ba Mastigmatine ba itse ganye mo historing ya bona ka nna go tsapotso gore go to diragala eng dintlha golo dintse di tlotsela pele di tla nne letsatsi legolo le tle go dirala tiro e ya go keteka ke letsatsi la di 2 October mo Makau motsemogolo mo Mastigmatine a fitlhetseng teng mo e leng tsona legae legolo la rona mme re tle go dira tiro e gona koo mme dintlha golo di tla nne ditswe ka mookamedi wa Mastigmatine Father David Kaliosi fa a ntse a dira tiro e ntseng jalo go fa batho melaetsa yotlhe e feletseng.
Father, re tla netefatsa ka kwano nna ebileng ke le gona ka kwano ke tla netefatsa gore tiro eno wa itse gore ke eng ke a etletsa kgotsa ke a e promota ka mokgwa e leng gore re tshwana ke gore re promote ka teng jaaka re le lekgotlakgaso la kereke e katolike ebile re rata go ka leletsa masego a seng kana ka sepe ra go netefaletsa gore ya ga ke dumele gore tla ba ile the Archdiocese ya Pretoria fela ke dumela gore le ba ba leng mono Johannesburg le bona ba tle ba rata go ka bona se se tla bong se diragala gona ka kwa Makau.
Re ka leboga makeresete fa ba ka tshegetsa baitlami botlhe e se Mastigmatine fela mme re rotloetse ba bantsi gore dikopano tse di tlileng kgale mo nageng ya rona di tswele pele ka mokgwa ntseng jalo mme re ka leboga tshegetso e kgolo mme re rotloetse ba bantsi go tsena le go arabela dipitso tsa bona mme ga se rona fela mo ngwageng o gape le kopano ya Dominican le yona e ne kete ka dingwaga tse di ntsintsi tse magolo a le robedi mme ka jalo wa bona gore kereke ntse e gola mme re kopa gore bakeresete ba nne ba re tshegetse jalo ka dithapelo mme le lona Radio Veritas le tsweleletse pele tiro ya lona go gasa molaetsa. Ke a leboga.
Father, re lebogetse nako ya gago ebile re itumetse thata re tla netefatsa seo re sa diragala. Gone yo ke Father Patrick Rakeketsi yone le gore re nentse re buisana le ene re lebile letsatsi le e leng gore e tla bo ile letsatsi la boitumelong ke bua ka ga diphalane kgwedi ya diphalane ba gaitsong ke kgwedi ya October e tla ba e tlhola malatsi a le mabedi ke teng fela fo mo e leng gore ya go tla be go ketekwa monate o seng kana ka sepe wa baporista ba rona ba Mastigmatines ba e leng gore ba tla bontse ba tsweletse le nna ke tla netefatsa gore ke go neela dintlha tsotlhe le fela jaaka re le lekgotlakgaso la kereke e katolike le bona ba tla bantse ba le teng go ka go neela dintlha tsotlhe le fela nna ntse o se reditse sona seteišene seno ke sona seteišene sa batho botlhe le fela. Re di felegetsa ka mokgontseng jang jaaka re le makatoliki a farologaneng ka sona sekatoliki ebile bana se tsentse ba le teng gona ka kwa Lesotho bo Father ba Mastigmatine re na le madiocesane re na le madominicane re na le maoblats o itse gore keng go monate go nna mokatoliki bathong ke a go bolella
Oh, Simon. Wabenyo, are listening to Radio Veritas. You are listening to Radio Veritas.
ke ngwe ya dipina tse leng gore batho ba le bantsi o ka tsole mo katoliki o ka tso so mo katoliki batho ba le bantsi ba ne se sentse ya ba rata thata thata pina eno wa ya joyous celebration modimo 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 wa re sheba o re ditse le go tla kgasolang kereke e katoliki radio veritas ke sona station so se re ditseng ga jana ba gaetsonga wa itsurikeng mafelo ano a beke re ne re bua motho yo mme Maria wa itsurikeng ke lebeletse le melesa ya Facebook e leng gore ya ne setsentse e tsweletse mo e leng gore ya go tlhagisiwa thata thata mo e leng gore bo mme le borre ba leng gore ba ne setsentse ba le mo mokgatlhong ono wa kemolo e senang sekodi ya ga mme Maria wa itsurikeng ba ne setsentse ba itumetse thata thata jaaka ne e le gore ya re ne ntse re itemogela ke bua ka ga tlhatloso wa ya ga motsadi wa rona gona kwa le godimong mo tsatsing a mo na mafelo ano a beke ebileng gape gape le gona go ka etelwa pele ke baprista ba rona kgotsa bona ba bishop ba rona jaaka re lebile benedictione ka mokgwa neng gore le yona e ne ntse e tsweletse ka teng ke tsone sekatoliki ba gaetsonga ke ka mokgwa e leng gore ra ne se tsentse re tsamaisa tiro ya rona jaaka re le makatoliki a a farologaneng o re ditse lekgotlakgangso lang kereke e katoliki radio veritas ke sone station so se re ditseng ga jaana mo tsatsing la gompieno yana ke bue ka ga phatwe a tlholomanatsi a le soma mapedi le bobedi mebile re itumela letsatsi leng gamang ke bua ka ga Queenship of the Virgin Mary. Queenship of the Virgin Mary. Mo tsatsi le ka maso e tla ba ile letsatsi la Rose of Lima. Jaaka re lebile calendar ya rona jaaka re le makatoliki go ya ka tsamaiso ya rona. Re na re ka mokgwa e leng gore ra ntse re tsamaisang dilo tsa rona ka teng makatoliki a a farologaneng. Gape-gape motho wetso tlhe go legana le rona ka go ka etela tsebe ya rona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa. Temfila 4 ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa gape-gape romela le di-tweets tsa gago wa re Twitter at Radio Veritas SA. Le temfila 4 ke gona mo e leng gore o tla kgona go ka re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa romela le fax mo go 011-452-7625 email yona ke info@radioveritas.co.za info@radioveritas.co.za le gona go ka romela molaetsa khutswe mo simolola ka lefoko very veri mo nomorong eno ya mogala ke 418-09 ebile SMS o etla go tsena fela ranta le disente di ka nna soma matlhano 150 metsotso e ka nna some le bosupa pele ga ura e le ya bokaya ya bo some le bobedi sethobaloko ka yone nako ngwe ke teng fela fa mo e leng gore ya ba tla bo setsentse ba le teng gona ka kwano go ka tsamaela megala yotlhe le fela ya gago ke bua ka ga your prayer intentions tsotlhe le fela tse e leng gore o rata go ka di ba mo a letareng kgotsa on your to put them on your altar you may give us a call on 011-452-7115 immediately after 12 o'clock ka ntlha ya fa e le gore ka soma mararo metsotso morago ga ura ya bosome le bobedi 12:30 a ke teng fela fa mo e leng gore o tle go ka amogelang setlhabelo sa misa o tle go ka amogela setlhabelo sa misa le moporista o tla ba setsentse a le teng gona ka kwano o reditse lekgotlakgaso la kereke katoliki radio veritas ke sona station so se reditseng ga jaana thatwa ga mokwena ke nna yono
In-depth analysis on the day's news, whether in the church or the secular world, tune in to Changing Gear with Father Brian on Wednesdays from 4 p.m. to 5:30 p.m. each week. Radio Veritas, good news for a change.
If we love God, if we honor God, and also at the same time if we believe in God, we will go to Him for forgiveness. We'll come to Him for forgiveness, as the Holy Father puts it.
Join me, Father Thabo Motsepe, on Changing Gear every Tuesday, 4 to 5:30 here on Radio Veritas, as we look and share together on matters of faith, social, political, and spiritual. These issues are very closer to our hearts, to look into them as a church and also individuals, sharing as you'll be also giving us call on our program on Changing Gear every Tuesday here on Radio Veritas 576, the good news for a change.
I'm Father Chris Townsend.
I'm Sister Patricia Finn.
Join us every Tuesday morning from 10 to 11 on Radio Veritas as we teach Catholic, our program for catechists and parents.
Ke yone kgwedi e leng gore re santse ne ntse re keteka, re santse ne re keteka yone kgwedi eno wa kgwedi e leng gore re santse ne re tlotlomatsa motsadi wa rona kgotsa re santse ne re tlotlomatsa motho yo mme, re santse ne re tlotlomatsa botlhe le fela ba e leng gore ba ne setse ntse ba tsweletse le gona go ka e tshwara ka fa bogaleng ke bua ka thipa ebile o itse gore keng batle ba bui ba re le gentse re e tshwara ka fa bogaleng ka fa ya sega yona thipe fela tla re bueng re le batho ba borre gore ba mme bommetlheng re appreciata thata-thata le gona go ka leboga le gona go ka itumela matsapa a otlhe le fela a e leng gore lane le a tsela borre le bana botlhe le fela ka mokgwa o modimo a le dirileng gore letletle le kgona go ka itshoka ka teng bommetlhe ra leboga ra leboga ra leboga. Ke go boneletse ka gore akare ka soma mararo metsotso morago fela ga ura ya bosome le bobedi o tla bomogela setlhabelo sa mmisa se tsentse a gorogile ka kwano ke bua ka ga Father Ben se tsentse a le teng gona ka kwano wa thato ga mokwena ke nna yona wa ke a tle ke o bonele ke o rakere mmino wa maemo a kwa godimo rane se tsentse re o tshontse ka kwano e le gona go ka go jesa monate le gona go ka go itumedisa bommetlheng ra leboga.
Yes, I remember what my father said. Because you never, hey, ever went before.
Let me say something right here.
Waiting for your name to
look deep in your heart, for you are a master of generations to come. So you can be remembered and never wonder when your name is not called from the register of the masters. Yes, you are a master.
Your body shaking with this beat. Because you never.
The choir to join me sing the song.
Motho re lebogetse tsotlhe le fela ebileng ke lekile le gona go santsene ebile ke leka go ka ikuela mo go wena ke gorang ke re tlhe buisana le rona ka sengwe le sengwe se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa ka go ka etela tsebe ya rona ya Facebook mo go Radio Veritas South Africa teng fela fo o tla re bolelela se e leng gore sa nentse se le mo mafatlheng a gago wa gampe-gampe le email mo go info@veritas.co.za re di bateng fela fa a re boe gape re kopana mo tsatsing la ka moso o itlhokomele thata-thata ebile se lebale go ka romela ke ra gore go ka re tshwara ka mogala mo go 011-452-7115 morago fela ga ke tla ba ke tswa ka kwana your prayer intentions everything to the altar. O ka nna re tshwara ka mogala 011-452-7115 a re boe gape re kopana mo nakong e tlake. Bye bye.
Radio Veritas. Your Catholic connection.
This podcast was first broadcast on Radio Veritas 576 AM, the good news for a change. For more information on programs broadcast on the station, please visit www.radioveritas.co.za or call 011-663-4700.